Boxing boss, beat your matrix in the murder. Fear them say, kano kama kauli tukatula tusoma busumi na yete tebi twawula ebili muno ebiluma balasta sibuboka awamne ba master adin mes aland UG etobya sama kano kama toka sama etobya sama kano kama toka sama mami etobya sama kano kama toka sama. DJ Coffee D, all in all Ugambo. Tali na chama, tatele kachigambo. Naka narita, nongamba ya mirambo. Choka kajaka yela, tuchari mustruggle. Jaga la bele ya nina sigula mango. Muzeli tutatu zine usango. Bana bawala wanyenye kumigongo. Tumisinga dance, singa bomi singa chai. Tweka za empale, tusivisa vyai. Sabuni wa yela, fetuku wa durai. Watu siba kolona na yetu fanjala. Katimba dente, sati muzeli today. Oba tufa tufe, sanitize atuwe. Maski tuambare, kumulala tumunyue. Nakawuka kafeche. Itobia sama, kano kama toka sama. Tulipulasi, sawo za bituli za sari wa makansi. Eno struggle temanyi ya genda mukirasi. Yokuja kwa tumbuto wariabari nyabasi. Memuna ne mtu kwa tia gasi. Na yena fe mtu weyo kajansi. Muweza corona corona na muna gani. Mwanyi gama fuka bapa gani. Muchu size kwanga muri fudeli ya sitani. Nate misolo jejiru kurani. Fewe mule katuko mama sowani. Ate webuzi bafene tunu ya majani. Mtu fe kumikwano mweme nwanyi. Itobia sama, kano kama toka sama. Itobia sama, kano kama toka sama. Mami, itobia sama, kano kama toka sama. Itobia sama, kano kama toka sama. Pika ambani demo bia sama. Lipo jena we tobia sama. Timo wasapi demo bia sama. Doesn't dance at the movie at summer, yeah. Toby at summer, Southern Boys, Toby at summer, Gospel Flow, Toby at summer, Matrix, you wait, Toby at summer, Petalin, Toby at summer, yeah. Toby's on the movie at summer.